Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali na 93 n'ibicyenda i Karongi. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Muri Uganda mwatwumvira kuri Voice of Muhabura iri igisoro, hanyuma ku rubuga rwa internet turi kuri www.radio.vowa.com. Mwiriweho neza nshuti mwese muduteze amatwi, mwedi Rwema ubasuhuza, mbaye ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya Karindwi, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Kuva tariki ya 13 kugeza tariki ya 17 z'uku kwezi ni icyumweru cyahariwe kwita ku buzima bw'umubyeyi n'umwana mu Rwanda. Mu kiganiro muri Isanga turavugana n'umuryango Heza Initiative uyugamije guteza imbere ubuzima bwiza bw'umwana n'umugore. Mu mishinga bafite harimo guha abana babyaye bakiri bato inkoko zo korora mu buryo bwo kubateza imbere. Imibare iheruka y'ikigo cy'igihugu kibarurishamo imibare mu Rwanda yagaragazaga ko mu mwaka w'2020 habarurwaga abantu bagera kuri 33% bagwingiye bavuye kuri 38% bo mu 2015. Bivuze ko umwe mu bantu batatu mu Rwanda ashobora kuba yaragwingiye. Kudufasha gusobanukirwa neza icyo umuryango Heza Initiative ukora, turi kumwe na Bwana Samuel Niyonzima, uyu akaba ari umwe mu batangije Heza Initiative. Bwana Niyonzima, ikaze cyane mu kiganiro muri Isanga ku Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane Rwema, ndabashimiye kudutumira muri kiganiro.
Urakoze nawe kuba wemeye kugira uruhare muri iki kiganiro, ariko ngusaba kugerageza kuzamura ijwi ryawe kugira ngo abadukurikiye bakumve neza. Umuryango Heza Initiative ni umuryango ki, mukora iki, watangiye ryari?
Ndatekereza ko umva neza. Umuryango Heza Initiative ni umuryango watangiye muri 2022 kugira twatangijwe n'abari abanyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda, cyane cyane bigaga ibifite aho bihuriye n'ubuzima na food, medicine, nutrition n'ibindi bifite aho bihuriye n'ubuzima. Icyo gihe twigaga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Rwamagana, hanyuma tuza kubona ikibazo nk'uko mwarimu bivuze, ngira ngo nanakosore nanze ko 33% y'abantu mu Rwanda bagwingiye, ariko icyo ubushakashatsi bugaragaza ni uko abantu bari munsi y'imyaka 5, buriya bushakashatsi bugaragaza ko abantu bari munsi y'imyaka 5 cyangwa se abantu bari munsi y'imyaka 5, 33% muri bo aribo bagaragaragaho n'icyo kibazo cy'igwingira. Rero dutangira umuryango twari dufite gahunda yo guteza imbere ubuzima bw'umwana n'umubyeyi nk'uko mwabivuze, ariko cyane cyane hibandwa kuri nutrition, kuko ikibazo nyamukuru twari dushaka guhangana nacyo nicyo ngicyo kigwingira, cyane cyane ku bana bari munsi y'imyaka 5. Ubwo twatangiye cyane cyane twifuza guhindura imyumvire n'imikorere y'Abanyarwanda, cyane cyane abafite abana bato, kibyanye n'imirire n'uko abana ibyo bahitiramo abana babo kubagaburira uburyo bazagaburira ese umwana wonka na inshuro zingahe akwiye konswa ate tuganije donc dukora ku cyo twita social behavior change gukangurira abaturage kugira imyumvire myiza ku bintu bimwe na bimwe bisharuriye n'imirire myiza y'abana cyane n'ababyeyi cyane cyane.
Urakoze cyane kuba unkosoye nanjye na gakosa nari nkoze nibutsa ko mu cyegeranyo cyangwa se imibare iheruka y'ikigo cy'igihugu kibarurisha mu bare cy'u Rwanda igaragaza ko mu 2020 habarurwaga abana bari hasi y'imyaka 5 bagera kuri 30% bagwingiye icyo gihe bavuye kuri 38% bo mu 2015. Noneho rero mumaze gufata icyo cyemezo cyo gutangiza uyu muryango Heza Initiative, mumaze kuwutangiza mwahereye kuki ubu mugeze?
Yes, murakoze cyane. Nkuko nabikubwiye twatangiye kwiga muri kaminuza, icyo gihe twari turi muri stage, njye na Samundi mugenzi wanjye twatanzanije. Icyo gihe twarebaga cyane, twari turi muri stage cyane cyane ifite aho ihuriye n'ubuzima bw'umwana n'umubyeyi. So twarebaga matrice cyangwa se ibyo ababyeyi bakora, uko bonsa abana, wareba abana bagwingiye, wakurikirana, wareba impamvu mu by'ukuri ugasanga uwo muryango, imiryango imwe n'imwe irimo abana bagwingiye, si uko babuze ibyo bagaburira abana, si uko babivuze burundu, ahubwo ni uko hari ibyo bafite batazi ko bishobora gufasha mu kurwanya icyo kibazo, cyangwa se hari ibyo bafite bakoresha nabi. Icyo gihe rero nk'abanyeshuri nta bushobozi bujyanye n'amafaranga twari dufite, nta n'ikindi twari dufite twahabana, icyo twari dufite kugeza icyo gihe ni ubumenyi. So ku kijyanye n'ubumenyi rero twajyaga muri kominote tukabigisha, twatangiye kuri centre de sante ya Muhoza muri Musanze n'ibitaro bya Ruhengeri, tugahura n'ababyeyi bafite abana bato cyane cyane baje gukingiza tukabigisha. Nyuma tuza gukora icyo gikorwa no mu tundi turere za Rwamagana, tukagenda twigisha ababyeyi ku kijyanye cyane cyane no konsa, ariko ntabwo ari aho twagarukiye gusa, kuko twagendaga dutera imbere, twagendaga tubona abafatanyabikorwa tumushimira mu nzego zose, ngo ntabwo badukeje, kuko twagendaga dukora n'ibindi bikorwa birenze gutanga ubumenyi gusa. Hari nk'aho twafataga abaturage bo muri kominote baje kuri centre de sante cyangwa ku bitaro, tukabasura mu gikoni cy'umudugudu tukabigisha, twamara kubigisha tukabakorera icyo twita demonstration, kubera ku buryo bwiza bakwiye gutegura amafunguro, hanyuma n'ibigize amafunguro meza yizewe yagirira umwana n'umubyeyi akamaro, tukagenda tubafasha muri ubwo buryo. So twagiye dutera imbere rero, nyuma tuza kugira amahirwe yo gukorana na UNICEF mu cyo twita One Egg Per Child Everyday Campaign, campaign yamaze amezi atatu tuyikora mu gihugu cyose, ariko dukoresheje imbuga nkoranyambaga, hanyuma nyuma tuza kuyifunga cyangwa kuyisoreza mu karere ka Rwamagana, aho twatanze inkoko ku miryango igera kuri 50 yari ifite abana barivane babo cyangwa se bafite ibyago byo kuba bashobora kuba bajya mu mirire mibi. Nyuma twaje kugira twagura n'izindi porogaramu, dukorana na Electra Foundation ya Creole, aho twafashije ababyeyi bagaragaye ko basubije umwe bagasangwamo kanseri, tukajya tubaha ubufasha bujyanye no kurwanya biterwa n'imiti bafataga, cyane cyane mu gice cy'imirire. Hari imiti bafata ishobora kugira ingaruka ku mirire yabo, ibyo barya ntibagire umumaro uko bikwiye. Rero twabunganiraga dukoresheje icyo twita igihe ku mubyeyi buri munsi, nabo tukabafasha. Ni project twakoze mu karere ka Gicumbi ba successful, ubu tukaba turi no kuyikora mu tundi turere dufatanyije na Acreol ndetse na Electra Foundation.
Turaza kugaruka gato kuri
izindi programu
Samuel, buretse gato turaza kugaruka gato kuri iyi mishinga ugenda ugerageza kuyirambura n'uburyo mu bikora, ariko wari uvuze ko kenshi imiryango y'abanyarwanda ntabwo ibuze ibyo kurya, ahubwo uburyo bafungura nta bumenyi babifitemo kenshi nk'iyo mugiye mu giturage ugahura n'uwo muntu ugerageza kumwigisha uburyo akwiye gusaranganya cyangwa se kuvanga ibyo afungura gerageza tuvuge ko ari giye utabiza ariko ibyo biribwa nkaba mbifite niki nkeneye umwigisha gute kugira ngo arye indyo yuzuye
ya nkuko nabivuze wenda si bose ariko abenshi muri bo wasangaga hari ibyo bafite badakoresha neza ugasanga nk'umuturage afite akarima k'igikoni ashobora guhingamo imfasano mu gikari hari aho apfubusa itungo rigufi aho ngaho ushobora kumuha ifumbire ariko ugasanga nta karima k'igikoni umuntu afite muri urwo rugo tukagerageza kubafasha guhindura imyumvire no kumva ko ibyo bafite hafi aho ngaho bashaka kubyaza umusaruro nko gushyira ku karima k'igikoni cyane cyane kuba batagafite hari n'izindi nifu baba bafite cyangwa se imyumvire itari myiza ugasanga barumva ko hari nk'umuco utari mwiza bamwe mu banyarwanda bagira nubwo atari bose kandi ugenda uhinduka wo kumva ko nk'igi igi ryari ry'inkoko ngo ribirwa n'abakire ugasanga umuntu afite inkoko iratera amagi yose akayajyana ku isoko kandi afite umwana mutoya wari ukeneye ayo magi so twageragezaga rero kubereka ibyo bafite bishobora kugirira abana babo akamaro kurusha ibindi bashobora kuba babaha ugasanga nk'abantu bumva ko umwana akwiye kurya ibijumba n'ibirayi n'ibyo abantu bakuru bariye n'ibitoki kandi hari n'utundi tuntu umwana akeneye kandi twamugira umumaro kurushaho cyane ko byagaragaye ko igi riroroshye mu igogora cyane cyane ku bana baba bataragira urwungano ngogora rukomeye rushobora kwihanganira biriya biryo by'abantu bakuru tukagerageza kubigisha uko umwana agenda kuramira icyo umubyeyi ashobora kugenda amuha icyo gikombe uko akwiye kugisegura nicyo ashobora kumuvangiramo kugira ngo ibihari muri komyuniti cyangwa ibihari mu giturage nabyo byabibanze bikoreshwe noneho ba bandi bagaragaye ko badafite ibyo ngibyo turi kubakangurira gukoresha nabo tukabafasha aho bishoboka kugira ngo ibyo babibone nabo badafite inkoko hari abo twagiye tworoza inkoko kugira ngo abo bana babo barusheho kubona ibyo mu buryo burambye atari ukuvaho igiti uyu munsi ngo ejo bundi byarangiye
gusa nibutsa ko iyi mwumva ari radio ijwi rya Amerika dufite abakunzi b'ijwi rya Amerika cyangwa se abantu bakurikira ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi mu bihugu bituranye n'u Rwanda ndetse mu Burundi n'ahandi hose warukomoje ku kintu cy'akarima k'igikoni ku bantu bari mu Rwanda barabisobanukiwe ariko tuvuge nk'abantu bari hanze y'u Rwanda bari muri diaspora iyo uvuze akarima k'igikoni ubundi bivuze iki
yego murakoze cyane akarima k'igikoni mu rurimi rw'icyongereza nicyo bita kitchen garden ni akarima cyangwa se ni ahantu nta nubwo bisabira ko ari umurima wawe n'uburyo umuntu ashobora guhinga gukora akarima k'igikoni mu bikoresho nk'ibijerekani byashaje cyangwa imifuka yashaje ariko ni ahantu haba ari aho hafi y'urugo aho umuntu ashobora guhingamo imboga urabizi imboga wazihaye ubutaka bwiza ukaziha amazi zirakura rwose wazirinze nyine ibyondo rero akarima k'igikoni impamvu ari keza ni uko imboga umuntu aba ashobora kuzitegura akaziteka zikiva mu murima zitaraho umwanya munini ku zuba ziriya zo ku isoko yego nazo ni nziza ariko ntabwo zaba nziza kurusha za mboga wihingiye ukazicungira ukazikurikirana mu mikurire yazo uzitaho hanyuma za mboga usaruye umwanya uhita uziteka n'icyangwa ubwacyo cyicara gitandukanye rero akarima k'igikoni impamvu bagatangurira abantu ni uko umuntu abona imboga adahenzwe atari byo kujya kugura imboga buri munsi ku isoko kandi akazibona zikiri fureshi zigifite ubuzima bwose kuko zisarura uhita uziteka ziba ziri hafi aho mu rugo atari ukujya kuzigura ku isoko sinzi niba ngerageje kwisobanura mu buryo wenda bushobora gufasha abatabyumvaga kubyumva ariko
urabisobanuye neza kandi ndibaza ko abataba mu Rwanda babyumvishije nibutsa ko ari radio ijwi rya Amerika dufite abantu hirya no hino nabo bifuza kugira ibyo bakubaza mugihe nanjye nza gukomeza ngira ibindi nkubaza reka twakire bienvenue wirwe neza bienvenue ranyuva
ndakumva
uri hehe
ndi Karongi ikirinda murenge wa Murambi
na mahoro aho ngaho
Yes, hello.
Turakumva ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe.
Yes, reka dushimire Samuel wafashe umwanya akaza kudusobanurira. Kandi twese tugira ngo twese hamwe twubateje heza h'umubyeyi n'umwana. Ariko hari ibibazo nashakaga kumubaza kugira ngo natwe twese dusobanukirwe.
Yego.
Ikibazo cya mbere namubaza, ni izihe gahunda zateganyijwe muri iki cyumweru? Ya kabiri namubaza, niba ari bunsansubiza cyangwa se ari bunsubiza navuye ku murongo sinzi.
Dushobora kukugumishaho kugira ngo wumve ibyo agusubiza.
Murakoze cyane. Noneho ikindi cya kabiri, abaturage basanzwe bashobora gute gufasha cyangwa gutanga umusanzu wabo muri iyi gahunda? Ikindi cya gatatu namubaza, ni iki cyihariye niteze ko kiragerwaho muri iki cyumweru? Ikindi namubaza kuki mwahisemo gufasha abana babyaye bakiri bato?
Urakoze cyane. Guma kuri telefoni, Samuel Niyonzima araza kugerageza kugusubiza. Samuel, ngira ngo icyo cyumweru avuga ni ikingiki cyatangiye tariki ya 13 kugeza tariki ya 17 cyahariwe kwita ku buzima bw'umubyeyi n'umwana mu gihugu hose. Gerageza usubize. Bienvenue.
Arakoze cyane Bienvenue. Abajije ibibazo byinshi, wenda turaza kumfasha kugenda mbyibuka. Ariko icyo namubwira ni uko muri iki cyumweru mu gihugu hose hateguwe gahunda zitandukanye, cyane cyane zigamije guteza imbere ubuzima bw'umwana n'umubyeyi. Muri izo gahunda rero harimo gusuzuma ababyeyi, gukangurira abaturage cyane cyane kwishyura inshuro zikwiye ku mubyeyi utwite intwaro z'inshuro 8, kubakangurira no kubasuzuma tubasanze cyane cyane muri kominoti aho batuye, kugira ngo za nshuro 8 umubyeyi agomba guhura na muganga igihe atwite zigerweho. Gukangurira abaturage gukora ibikorwa biteza imbere isuku, kuko byagaragaye ko kuvuga ngo umuntu arya neza kandi ibyo arya bishobora kuba bitarimo isuku. Kwimakaza umuco w'isuku, gukaraba amazi meza n'isabune, ibyo ni bimwe mu bikorwa bigenda bikorwa mu midugudu itandukanye ngo abaturage kwimakaza umuco w'isuku no kwimakaza umuco wo kugaburira abana indyo yuzuye, kwimakaza umuco wo kwita ku buzima bw'umwana n'umubyeyi mu buryo bw'umwihariko, kuko ntabwo ibyo umubyeyi utwite cyangwa umubyeyi wonsa n'umwana bakeneye babihwanye n'iby'abantu basanzwe batari muri izo kondisiyo nabivuze hejuru. Ibikorwa byateguwe rero ni byinshi. Icyo nabwira Bienvenue kubisobanura byose hano aka kanya ubu turi kuvugana, simenya ko ari ikintu cyakibera, ariko mu midugudu muri komyuniti harimo abajyanama b'ubuzima, abavolontari bari kugenda bafasha abaturage ku ngingo zitandukanye zigamije guteza imbere ubuzima bw'umwana n'umubyeyi mu midugudu barimo no ku mavuriro aho aregereye. Aho adasobanukiwe ashobora kubegera bakamufasha, kuko abavolontari barahari mu midugudu hose.
Ikindi yakubajije wenda byinshi urabisobanuye, yavugaga intego mwifuza kugeraho muri iki cyumweru, hanyuma akanibaza impamvu mwahisemo kwita cyane ku bana babyara bakiri bato.
Arakoze cyane Bienvenue kuri icyo kibazo. Ngira ngo ni imwe muri porogaramu dufite kwita ku babyeyi cyangwa kuri bariya abana babyaye bakiri abangavu. Urabizi ni abana mu muco nyarwanda bagiye bagira icyo twita stigmatization, ugasanga mu by'ukuri umwana nubwo agize ibyago, nubwo abyaye akiri mutoya, ashobora kuba yaba akiri n'umunyeshuri acikiriye ishuri, hari byinshi cyangwa hari amahirwe y'ahazaza he akenshi uba usanga atagishoboye kugeraho nko nk'iryo shuri. Nubwo nyuma amaze kureba umwana amaze gukura ashobora gusigara mu rugo, uwo mwana ashobora gusubira ku ishuri nawe akiga, ariko hari byinshi mu by'ukuri hari uburyo aba yatakaje icyizere cy'ubuzima, hari uburyo aba yitakarije icyizere na ubwe, hari n'imiryango imwe n'imwe nubwo atari yose kinashimira Abanyarwanda ko bagenda bahindura imyumvire, abenshi batacyumva ko igihe umwana abyaye ari umwangavu ubuzima buba burangiye, ahubwo barasapotinga. Ariko haraho bigaragara ko abo bana mu by'ukuri baba bakeneye ubufasha, atari ubufasha gusa bw'ibifatika, ahubwo n'ubufasha bwo kuganirizwa, gusubirana icyizere, gusurwa, kwegerwa, kwigishwa indi mishinga ishobora kubagirira umumaro niba atagishoboye gukomeza amashuri ye. Rero izo mpamvu zose, ibibazo bishobora guhurira ku mwana n'izo nshingano abafasha akiri muto, tugerageza kumusapota, kumufasha kugira ngo turebe ko ahazaza he hatarangirana n'uko abyaye akiri umwangavu, ahubwo tukamufasha kumufasha kugira ngo yongere agire icyizere cy'ejo hazaza, kandi kuba yabyaye ntibivuge ko ubuzima bwe cyangwa se ahazaza he heza harangiriye aho ngaho.
Asoza avuga ngo ni iki mwifuza kuba mwagezeho ku itariki ya 17 musoza cyangwa se mu Rwanda hose hasozwa icyo cyumweru cyahariwe kwita ku buzima bw'umubyeyi n'umwana?
Arabaza ubwo sinzi niba ari kubaza nka heza mushatse cyangwa ari kubaza nk'abanyarwanda twese, ariko ini genero icyo namusubiza
komeza
ni uko muri iki cyumweru nka heza mushatse nta bikorwa byihariye twateguye ku ruhande rwacu twenyine, ahubwo icyo twifuza ni ukugera ku ntego zashyizweho na RDC ku bufatanye na NCD, ikigo cy'igihugu gishinzwe gufasha ubuzima bw'umwana n'umubyeyi. Icyo twifuza nyamukuru ni ukubona Abanyarwanda bose, cyane cyane umwana n'umubyeyi, ubuzima bwabo burimo buratera imbere kurusha uko bumeze. Ukabona ya myitwarire mibi cyangwa se ya myumvire mibi iri mu baturage ivamo, ukabona Abanyarwanda bose bagenda begera cyangwa se badomsa ya mico ya mirire myiza turimo turabakangurira, kugira ngo bagire umubyeyi n'umwana aba afite ubuzima bugira ubuzima bwiza, tutitaye kuri vulnerability baba bafite kuba ubuzima bwabo buri akiyitwise ibyago byo kuba bwafatwa n'indwara zitandukanye n'ibindi, ariko tukabona bagira ubuzima bwiza. Hari uburyo hari serimu dukoresha muri medicine imbere yarakurikira mu Kinyarwanda, tubona ababyeyi nyine ubuzima bw'umwana n'umubyeyi intego yacu nyamukuru, atarimo ku iki cyumweru gusa nubwo tugeze n'icyumweru byaba byiza, ni ukubona buri mwana wese w'umunyarwanda, buri mubyeyi wese w'umunyarwandakazi afite ubuzima bwiza buzira umuze kandi buhuye n'uko yagakwiye kuba ameze mu gihe arimo.
Urakoze cyane Samuel Niyonzima. Bienvenue, uranyuzwe?
Bienvenue.
Yego.
Yes, ikindi kibazo nashakaga kubaza, ndakunda yo kubaha inkoko cyangwa gutanga inkoko ishyirwa mu bikorwa bite kandi ikurikiranwa gute kugira ngo ihinduke? Ikindi nashakaga kumubaza ni izihe ngamba zafashwe mu Rwanda mu gukumira inda ziteganyirizwa ziterwa urubyiruko cyangwa se ziterwa abangavu?
Urakoze cyane mukanya, ndaza gusaba Samuel agusubize, ariko dufite n'undi mukunzi w'ijwi rya Amerika kuri telefoni. Siriro, wiriwe neza?
Naramutse neza.
Uri hehe?
Mu Rwanda, Karinzo.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Ego, mbanza gusuzuma gutumirwa mwamwiriwe.
Arakumva, komeza.
Ikibazo nagira ngo mubaze, tuba abana b'abakobwa barahuye n'ikibazo cyo kubyara bakiri bato, babasha kwabona gute ese uwo mushinga witeza initiative umuryango ugamije guteza imbere ubuzima bwiza bw'umwana n'umugore bakorera ahagana hehe, ese intara
urakoze cyane Samuel. Ibibazo bitandukanye, icya mbere Bienvenue yibazaga uburyo gahunda yo gutanga inkoko n'amagi muyishyira mu bikorwa, hanyuma anabaza ikibazo kijyanye n'ingamba zo guhagarika inda ziterwa abana bakiri bato. Iki kibazo nanone Siriro nawe yakigarutseho abaza ati ese abo bana muhura nabo gute, hari amashami mwaba mufite mu ntara zitandukanye z'igihugu? Gerageza ubihurize hamwe hanyuma ubisubirize rimwe. Urakoze cyane.
Murakoze cyane Rwema. Agendana na Simeon niba mbibuka neza, barakoze ku bibazo babajije. Icya mbere agendana yarabajije cyo kwibaza ngo iyo gahunda yo gutanga inkoko n'amagi ikorwa ite, ishyirwa mu bikorwa gute? Icya mbere dukorana n'inzego z'ibanze. Inzego z'ibanze ni Dugudu na Centre de Sante, niho badufasha kumenya ngo ni bande bafite ikibazo, ni bande bakeneye kwitabwaho kurusha abandi. Nubwo twigisha abanyarwanda bose muri rusange, aho dukorera ntabwo iyo tugiye kwigisha twigisha bamwe ngo tureke abandi, ariko kagize ikiboneka. Kuko ngo nabwiye ni umuryango ukiri muto ukiri kwiyubaka, kandi watangijwe n'urubyiruko ugifite urugendo rujya mbere. Ariko iyo hagize icyo tubona, twifashisha cyane cyane inzego z'ibanze, ba mudugudu no ku rwego rw'akagari no ku mirenge no ku masantre de sante, bakadufasha kumenya abantu bakeneye ubwo bufasha. Noneho tukabubaha, ariko ntibigarukiraho, tugakomeza no gukora follow up ngo tumenye niba koko izo nkoko twabahaye zo ziracyahari, ziratanga umusaruro twari twiteze. Nubwo atari hose bigera no jana ku jana, ariko igice kinini ubona ko zitanga umusaruro twari twiteze. Ikindi tukongera tugakorana n'abo bayobozi n'ubundi b'inzego z'ibanze mu gukurikirana no kumenya ashobora ko abo bantu ibyo bahawe kugira ngo bagire umumaro bitagiye gukoreshwa ibindi binyuranye n'ibyo babuhereza. Hanyuma ikibazo cya sinyo wakongera ukakinyiruka kindi yavuzeho,
yavuze ku bijyanye niba hari icyo mufasha yaba leta kugira ngo ikibazo kijyanye n'inda ziterwa abana bakiri bato gihagarike. Hanyuma anabaza niba mu ntara muhafite amashami, ese abo bana muhura nabo gute?
Yego, niko byagiye byumvikana no mu byo navuze byose. Mu by'ukuri niyo mpamvu nyamukuru dufite mu gufasha abanyarwanda kugira imyumvire ijyanye n'uko igihugu kitwifuza, cyane cyane imyumvire ijyanye ishaka ku migirire n'imikorere y'iterambere. So icyo dufasha rero kugira ngo turwanye izanda zitateganyijwe cyangwa se izanda ziterwa abangavu, ni ugutera ikirenge mu cya guverinoma cyo gukangurira abana bose kujya ku ishuri. Kuko abana batajya ku mashuri usanga akenshi ayo bahohoterwa muri cya giturage baba barimo, igihe batagiye ku mashuri, igihe babwiriye n'ibindi, basanga barimo barahohoterwa n'abantu, bikanagirwa ubwiru, bikazamenyekana byarenze. Ikindi intego nyamukuru cyangwa se igikorwa nyamukuru dukora mu gushimangira ingamba ziba zarashyizweho na leta, kuko hari ingamba ziba zihari, kwibutsa abana bato b'abangavu dukorana nabo kuba kuri kwa ambasadrice bagenzi babo bakabona ihohoterwa ngo barebere, ahubwo badufashe guhindura imyumvire y'abarumuna babo bari mu giturage, batazahohoterwa bagaceceka, cyangwa se bakazagera ku rwego nabo bagera aho baterwa ayo mazi. Ibindi bikorwa byo ni gukomeza gufatanya na leta gukangurira abaturage kubahiriza ingamba z'ubwirinzi, ari ba bana, ari ba babyeyi, kuko ababyeyi bafite inshingano ku bana babo ku kigero kingana. Umubyeyi arumva ko umwana akwiye kurererwa mu muryango, umubyeyi arumva ko umwana akwiye guhabwa uburere, akwiye guhabwa amakuru yose akeneye ku kijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, kugira ngo umwana nawe niyo yaba atari kumwe n'umubyeyi, niyo yaba atari kumwe n'umurezi, umwana nawe afite ubushobozi bwo kwifatira icyemezo no kwirinda mu gihe ahuye n'ibishuko ibyo ari byo byose. Izo ngamba rero ni ikintu utavuga ngo uragikora uyu munsi ngo birangire, ngo ubwo birarangiye, aho ni ibintu dukora, kuko imyumvire ntabwo ari ikintu gihinduka overnight cyangwa se ijoro rimwe. Ni ikintu gihinduka umunsi ku munsi, kikazajya kigahinduka umuco mu bantu ari kukibwira. Rero ntabwo ibikorwa dukora cyangwa se ibikorwa byo kurwanya ibyo bitateganyijwe avuga ngo ibikorwa birangira cyangwa se bizakorwa igihe runaka bikarangira, ahubwo ibikorwa dukomeza gukora dufatanyije na gahunda zakozwe na leta kugira ngo dufashe abanyarwanda, cyane cyane guhindura imyumvire no kwirinda ibyo aribyo byose byashobora kubangavu muri komisiyo zimeze gutyo. Hanyuma turaganira dufite amashami mu ntara sofa dufite imishinga mu turere dutandukanye, ariko ntabwo utwo turere tugiye tudufitemo amaofisi. Ubu ngubu ofisi yacu iri muri Rurindo naho ni next office, ahandi tukaba dufite abavolontari muri community bajya muri community kwigisha no gufasha no gufatanya na za nzego z'ibanze mu gihengarukaho kugira ngo iyo mishinga ikurikiranye kandi ishyirwe mu bikorwa. Dukoranye n'ibitaro bitandukanye duhera ku bitaro by'uturere kumenya ku masantre de sante no mu midugudu ya midugudu ya bazi porogaramu zacu banadufasha kuzikurikirana bafatanyije na ba bavolontari tuba dufite muri community.
Urakoze cyane. Kuri telefoni dufite undi mukunzi w'ijwi rya Amerika, Simoni wirwe neza. Simoni uranyumva? Nitanga Simoni uranyumva? Simoni sinzi niba unyumva, ariko niba utakumva reka tugaruke ku mutumirwa wacu. Samuel, ukurikije igihe mumaze mukora n'ibyo mukora, ibibazo muhura nabyo akenshi mwavuga ko byiganje hehe? Ese byiganje mu duce tw'icyaro cyangwa se biri mu mijyi? Hanyuma niba ari icyaro cyangwa se ari umujyi, mubona impamvu iteza umurindi ibyo bibazo ari iyi? Yego, urakoze
cyane Rwema. Kugeza ubu dukorana n'uturere cyane cyane tw'ibyaro, ari naho akenshi ugereranyije n'ibice byo mu mijyi na statistike zirabigaragaza, tubona ibibazo turi kurwana nabyo ibyinshi byiganje mu giturage n'ibice by'icyaro. Kwibaza ngo ni iyihe mpamvu, hari impamvu nyinshi zishobora kubitera. Icya mbere ni uko akenshi usanga abantu bari mu mijyi ni abantu baba bagerageje gusobanukirwa cyangwa se babona ibyo bakeneye byose ku isoko bitabagoye ugereranyije n'abari mu cyaro, kandi uretse no kubibona ku isoko, kuko nko navuze no mu cyaro hari ibihari ariko bidakoreshwa. Abantu bo mu mijyi ubona ugereranyije n'abo mu cyaro bafite ubumenyi ndetse n'ubwisumbuyeho kuri iyi mico turimo turashaka kubatoza, kuri izi gahunda turimo turabakangurira. Ikindi baba bafite uburyo bwo kubona amakuru mu buryo bwihuse ugereranyije n'abatuye mu cyaro. Baba bumva amaradiyo, baba bakoresha na social media, baba bareba amateleviziyo, kuko bafite ahantu henshi bashobora gukura amakuru ugereranyije n'abari mu cyaro. Mu gihe mu cyaro usanga akenshi amakuru amwe n'amwe hari ababa bafite amakuru atizewe, cyane cyane bakwiye kuba ba nyogokuru na ba nyogokuruza bagiye bababwira bakababwira ibyo bakwiye gukora mu gihe runaka, rimwe na rimwe rihabanye na standard zihari z'ubuzima. Rero izo fakta zose nizo zikombe zigasanga byabundi cyangwa se ya myitwarire itari myiza ku bijyanye n'imirire igaragara cyane cyane mu cyaro ugereranyije n'abantu batuye mu mijyi. Ari imijyi iriya Byzance na Kigali cyangwa se n'imijyi y'uturere, naho usanga abantu batuye mu mirenge yegereye na wantu h'umujyi, hari uburyo icyo kibazo kitahagaragara cyane, nubwo nawe gihari kuri bamwe na bamwe, ariko ntabwo kiba kigaragara cyane ugereranyije n'uturere tw'ibyaro.
Urakoze cyane. Hari undi mukunzi w'ijwi rya Amerika watwandikiye ku mbuga nkoranyambaga zacu witwa CSF Burundi, wirwe neza.
Amahoro neza Idigwema.
Yego, ni amahoro. Amazina yawe ni nde?
Muganga Wiman Albin userukira ishyirahamwe Clinique Sans Frontieres Without Borders.
Ubwo uri umuganga uvura?
Ndi umuganga, nibyo nasomeye. Nkaba ndongoye ikigo rero ishyirahamwe ryitwa abavuzi batagira imbibi.
Iyi nsanganyamatsiko turimo kuganiraho ijyanye n'icyumweru cyahariwe kwita ku buzima bw'umubyeyi n'umwana, sinzi ko mu Burundi namwe iki cyumweru mugifite.
Ni mpuzamahanga, ari mpuzamahanga tubiza kuba tugifite.
hanyuma hari igitekerezo cyangwa se ikibazo wifuzaga kubaza umutumirwa wacu cyangwa se utwereka ishusho yuko aho ngaho mu gihugu cy'u Burundi byifashe?
Umutumirwa mwarimu yavuze yuko yitaho ineza y'abana n'umubyeyi agashyigikira bajya bakobwa baba baronse babibarutsa bivuye mu mbanyi batifuje yitwa Samuel ubwo mwahinduye
niwe
abikorera mu Rwanda ariko
abikorera mu Rwanda
yego na akabazo nari mfite nashaka kumubaza
wakabaza
cyambere ko yashimye kwitaho uwo mugu w'abantu kandi uriho ugasanga uranakumirwa no mu kibano uretse ababyeyi barakumira abo bakobwa cyangwa abigeme baba bahuye n'ibyo bibazo bamwe bikanabaviramo bakiyumvira no kuzikorora cyangwa kuzikuramo bikanabaviramo n'impfu kugira ngo icyo gitekerezo kimubemo cyamujemo gute mu gihe asanzwe ari umugabo cyangwa ari umushinga ntahe mbwiye twari tuzi ko bishobora izo mpuhwe zishobora kugira cyane cyane abakenyezi cyangwa abafasoni nicyo kibazo cyanje.
Urakoze cyane. Ariko wari uvuze ko uri umuganga, iki kibazo mu Burundi cyo kifashe gute? Nubwo ari ibintu udakoramo buri munsi, ariko ushobora kuduha ishusho rusange yuko ubibona wowe ku giti cyawe nuko ubona kimeze mu gihugu muri rusange?
Iyo bavuze indwi yahariwe amagara y'umubyeyi n'umwana, harimo ibintu byinshi, habamo incanco, hagategekanywa yuko abana bakiri bato boronka incanco, abacerewe nabo bakabasubiriramo incanco, abana bose n'abari ku mashuri kugira ngo biteho amagara yabo yo muri kazoza. Icyo ni icya mbere ku bana. Ababyeyi nabo babahimiriza ibijyanye n'ingaburo, haba guhimiriza ababyeyi kujyanye n'imirire, ingaburo, haba mu buzima busanzwe, haba mu gihe bibungenze, haba n'igihe cyo kwibaruka, bagahimirizwa ko babwirizwa kwibarukira kwa muganga mu gihe kandi kwa muganga ariho baba bagiye banakurikirana n'imbanyi. Nibyo nibyo rero, iruhande y'ibyo y'amagara meza bica bijyana na mwiyo ndwi y'umubyeyi n'umwana birabira najyana na ntiwogaburira umwana cyangwa umuryango mu bintu utarondeye. Haraba inyigisho zo kurima uturima two mu rugo cyangwa kurima ibitegwa cyangwa ibintu bita imboga bya binyaruka kwera bimara ukwezi amezi abiri nk'irengarenga n'ibindi n'ibindi umuntu ashobora kwifashisha kugira ngo iyo mikorere ihabe. Ariko kandi numvise no kwa Samuel icyo kintu kihari iki cy'ubworozi bw'inkoko. Ubworozi bw'inkoko ni Burundi rero iyo mishinga iriho mu gihugu cyose yuko urugo rwose rubwirizwa hoho n'urugo rwose kugira igitungwa gitoyi. Igitungwa gitoyi tuvuga ni inkoko n'urukwavu, nibyo ndavuga ibitungwa bito bito mugari inkoko zirimo n'inkwavu. Ibyo byose haba mu kubifungura, gufungura amagi yabyo biranafasha. Ku rundi ruhande ifumbire ikaboneka gakondo bigafasha mu guhinga cyangwa mu burimyi. Ariko kandi mu biva mu bworozi nabyo bikifashishwa mu gufungura umuntu mbere yo kugwanya indwara zituruka gufungura nabi bita malnutrition.
Urakoze cyane muganga. Kangusabe ugume kuri telefoni kuko mu Burundi dufite ikibazo cy'uko mutatwumva neza kuri FM, hanyuma Samuel asubize ikibazo cyawe. Hari ikindi wifuza kumubaza cyangwa se nawe icyo yifuza kukubaza nk'umuntu mukora ibintu byenda kumera kimwe nawe yakikubaza? Samuel, muganga yarakubajije ati ese igitekerezo cyo gutangiza uyu muryango cyane cyane wo kwita mu byo mukora, ni byinshi mukora ariko harimo icyo cyo kwita ku bana babyara bakiri bato, ngo impamvu yatumye mubijyamo kandi muri abagabo ni iyi?
Murakoze cyane. Ikibazo gambere natangiye mvuga ko turabanazi, nubwo turi abagabo ariko turabanazi.
Abanazi ni ukuvuga abaforomokazi n'abaganga.
Abaforomo n'abaforomokazi, nimbabarire.
Yego.
rero turi abantu bahura n'abantu buri munsi, abarwayi ari abarwayi indwara zisanzwe, ari ababyeyi baje kubyara kwa muganga, ari ababyeyi baje gusuzumisha inda, ari ababyeyi baje gukingiza abana. Muri ya experience twagendaga duhura nayo, kubona wasangaga cyane cyane aba bana b'abangavu nubwo atari bose, ariko ugereranije n'abana bavukiye mu miryango umuntu yarabyaye akuze ashobora gufata inshingano zo kurera uwo mwana, aba bana babyaye n'abangavu wasangaga bari mu bafite ibyago byinshi byo guhura na cya kibazo twari turi kurwana nacyo dutangira kijyanye n'igwingira ry'abana bari mu isi y'imyaka itanu. Turavuga ngo aba bana baba barabyaye muri iki gihe bakeneye ubufasha bw'umwihariko ugereranyije n'abandi babyeyi basigaye muri komine. Niyo mpamvu twahisemo dufata iyo inishiyative yo kuvuga ngo reka nubwo turi kwita ku buzima bw'umwana n'umubyeyi, noneho twongeremo uyu mubyeyi w'umwihariko wabyaye akiri mutoya, rimwe na rimwe baba batazi inshingano bafite kuri uwo mwana babyaye, rimwe na rimwe bakeneye kwigishwa uburyo bwo konsa. Akenshi bisanga ari abana babyaye bisa naho bibafungiye batariteguye neza, rero bakeneye ubwo bufasha, bakeneye kunganirwa mu buryo bw'ibyo bakorera abana babo nk'uko na bwabo bitwara ari mu gihe cyo gutwita no mu gihe cyo kubyara, noneho no mu gihe cyo kurera. Hanyuma tukababa hafi by'umwihariko nubwo tuba hafi muri rusange umubyeyi ari wese ufite umwana, ariko bano twabagize umwihariko kubera ibyo bibazo bitandukanye ubona bibahuriraho ugereranyije na ba bandi baba barabyaye bafite abagabo babo basingo ari iyo nababiteguye mu buryo buhagije. Niyo mpamvu twahisemo kugira iporogaramu y'umwihariko yo kwita kuri aba bantu baba barabyaye ari abangavu.
Urakoze cyane muganga i Burundi, urabyumvisha?
I Burundi hari ishyirahamwe ryitwa Nturengaho naryo rikora ibyo ngibyo, abo bakenyezi abo bakobwa rikashobora kubigisha kubaha imyuga, ndetse rikabaha umwanya umwe rikabigisha imyuga itandukanye, rikabaha n'ubuhungiro kubera barirukanwa mu mihana yabo.
Urakoze cyane, niba nta kindi
twakoze cyane kudutangiza. Nari mbuze ngo arakoze cyane kudusangiza experience yo mu Burundi. Niyo mpamvu u Burundi n'u Rwanda nyine ari ibihugu bituranye, ari ibihugu bibanye, tuba dukwiye kwigiranaho ibyo bakora neza tukabibigiraho, natwe ibyo dukora neza bakabitwigiraho, kugira ngo aka karere k'ibiyaga bigari isa Afurika yacu yo gutera imbere igihugu kimwe n'ibindi bishobora, ahubwo twese tuzamukane iterambere kandi n'ubuzima bwiza ku Banyarwanda n'Abarundi.
Cyane cyane ko nakora mu ishyirahamwe ry'abaganga batagira imipaka. Ese ubundi mukora iki muganga?
Ni ishyirahamwe abavuzi batagira imipaka. N'abavuzi batagira imipaka ntabwo ari abaganga batagira imipaka. Abaganga batagira imipaka rikomoka mu Bubiligi, ariko twebwe ni clinicien. Abavuzi batagira imipaka rikomoka i Burundi.
Mukora iki none? Itandukaniro ry'abavuzi n'abaganga ni irihe?
Abavuzi iyo uvuze abavuzi haba harimo bajya bize iby'imikorere yo mu mitwe bita abapsikologe, abapsikologi, abize psychology, harimo abaganga le médecin, harimo abaforoma nk'abo ngabo ba Samweri, harimo abashobora guterera mu buzima butandukanye. Hama rero tugafitemo ibisata, igisata cya mbere n'icy'inyigisho, dufite ishuri ryigisha Iramura aba muri icyo gisata cy'ubuvuzi, dufite gisata cy'amavuriro n'ibitaro kubaka no gushiraho kugira ngo twegereze ubuvuzi bwihuse ku bene gihugu, ibyo bita region de santé primaire, ubuvuzi bw'ibanze ku bene gihugu. Turafite igisata rero cyitaho humanité, aid humanitaire, navuga cy'ubufasha cy'ubugiraneza niko nakivuga. Harimo n'igisata cy'ibidukikije cyo kwitaho ibidukikije,
gukengera ibidukikije kuko iyi si turiko tuvuga kwa umubyeyi rusange tubwizwa rero kumwitaho mu byo twakora byose tubwizwa kumukingira isi nico gisata kirimo rero mu gutera ibiti mu gukingira ibidukikije ibyo birumva trafise rero n'ikindi gisata cyongeye ko cha entrepreneuria muri cyo gisata re cha entrepreneuria cyo guhanga imirimo kugwaruka n'abakenyezi ariko tugahera no kubana kubera igiti mu kirundi tuvuga tuti igiti kigororwa kikiri gito rero nta kuntu wabwa nguzorera nguzoshigikira kugwaruka ngo n'umukenyezi ngo mufashe kwiteza imbere ariko umwana wamutaye hasi tuhera rero mu matuta icitwa matuta n'uruyoya n'umwana akabamwe ibyo byo kwigisha uko umwana amufungurira kumwonsa ibyo bijanye no konsa umwana mu Burundi itegeko rihari no konsa umwana gushika ku myaka 3 amezi 36 ariko kubera imvo izi cyangwa iziriya usanga hari ababyeyi bakura ku mwana kwibera kivuka plito amazi umwaka cyangwa umwaka n'inusu ariko icitegeko nuko ava mu bitaro yabyariyemo cyangwa yibarukiyemo cyangwa kwivuriro ubwo nyene akivuka umwana ni itegeko guca bamushira agatangura konka amaberebere ya nyina kugira ngo buriya busabane icitwa affection cyangwa se urukundo ubwongerekane na biriya bizamukingira mu kubaho bita manticoro navyo abone kubibona muri ajya amaberebere ya mbere yibanze nivyo ngivyo rero muri make munca make navuga dukora
urakoze cyane muganga telefoni zawe turazifite kandi ndibaza ko hari byinshi mukora wifuza kuzasangiza abakunzi b'ijwi rya Amerika tuzagushakira umwanya nawe tugutumire kugira ngo utuganirize kuri ibyo byinshi mukora wakoze cyane
murakoze cyane nanjye ndabashimiye n'ijwi rya Amerika no mutumirwa Samuel ndetse n'abari kubara twumviriza mwese
urakoze cyane radio ijwi rya Amerika Samuel arundi muntu watwandikiye ku rubuga rwacu rwa Facebook agira ati hari ikibazo abo mutera inkunga ntimusubirayo ngo mumenye niba barazibyaje umusaruro kuko harimo n'abazigurisha akagira ati ikindi mujye mubagira inama bagerageze kwifata kuko bakomeje kwiyandarika cyane aho ndibaza ko avuga abana b'abakobwa uyu yitwa havuga Imana Damas wagerageza nawe ugasubiza ibyo bibazo yibaza
yego arakoze cyane Damas nkuko nabivuze mu gusobanura iyi gahunda yo gufasha bamwe mu bantu mu by'ukuri bakeneye ubufasha kurusha abandi aho hari ibyo bashobora guhabwa bitewe n'ibyo tubona bakeneye cyangwa n'ibyo natwe dufite ubushobozi bwo kubaha kuko nabivuze ntabwo tubibaha ngo tubibagize twigendera nk'aho twari tuje kurahura ahubwo dukorana bya hafi n'inzego z'ibanze n'aba bavolontari na bagiye tuba dufite mu turere dutandukanye tukajya dukomeza kujyayo nyuma y'igihe runaka tukareba icyo byari mu twabahaye icyo byamaze ejo zanyigisho twabahaye imyumvire ibyo bari imyitwarire bafite iragaragaza ko izo nyigisho bazifashe kugira ngo nyine tube twizeye neza ko imbaraga twakoresheje tubafasha nubwo ataburamo bakeya birangira nyine bagiye bihabanye n'uko twabyifuzaga ariko namwizeza neza ko abo tugize abo dukoranye tudahita tubarekura ahubwo dufatanya n'urwo rugendo rw'ihindura myumvire cyangwa se rwifasha myumvire kugeza kubona ko bari bashoboye noneho kubyumva bidakeneye ko hari umuntu ubasura bidakeneye ko hari umuntu ubibafashamo na bo ubwabo noneho n'umugabo mu rugo akaba yafata inishiyative akaba arizi neza ko igihe cyose iyo nkoko itagiye yakima ibindi ariko nyine dukorana bya hafi n'inzego z'ibanze kugira ngo ibyo twabahaye bitazarangira dusubiye tugasanga byaragurishijwe nabo babidufashamo kandi turanabashimira hanyuma icyo yavuze cyo kuvuga ngo nabo bajye birinda yego baririnda ariko bakeneye nanone kwegerwa bagahabwa ayo makuru bagahabwa kuko hari n'abitwa ngo bariyandarika ariko atari uko mu by'ukuri bari kwiyandarika ahubwo ari uko batazi neza badafite amakuru n'ingaruka zishobora kuva mu byo bari gukora rero iyo umuntu azi neza ingaruka ishobora guturuka mu byo ari gukora biba byoroshye kumubwira ngo ibyo bintu abyirinde nubwo n'ubundi turi abantu twese ntabwo abantu bose bagendera ku murongo nk'ibyanze bikunze nyagira mu batsoya bajya baca ku ruhande.
Kare wigeze gukomoza ku mishinga itandukanye mukora, amakuru mfite nuko hari n'undi mushinga mukorana n'urubyiruko ruri cyangwa se abana bato bari hagati y'imyaka 7 na 14, ni umushinga ugamije gutera ibiti by'imbuto n'ibindi, ahanini mugamije guteza imbere imirire myiza no kubungabunga ibidukikije. Iyi gahunda yo muyikora gute, cyo mwifuza kuyibyaza ni iki?
Murakoze cyane. Nuko impamvu cyane cyane nahise ninjira cyane mu bijyanye n'imirire myiza y'umwana n'umubyeyi, ari nabyo navuzeho cyane, nuko nyine ari ku cyumweru turimo, ariko iyo porogaramu nayo irahari dukorera mu bigo by'amashuri, kugeza ubu dufite ibigo by'amashuri dukorana, kimwe kiri muri Rubindo, ikindi kiri Rwamagana, aho dufatanya n'ibigo by'amashuri gufasha abana bagenzi mu gihe abana barenze muri ya myaka 5 y'igwingira, bamaze gukura batangiye amashuri, noneho nyuma yaho bagiye gufata inshingano. Inshingano ya mbere tubatoza rero ni kurengera ibidukikije, tukarengera ibidukikije ariko twunganira n'imirire myiza. Urabizi indyo yuzuye ikwiye kuba iriho n'imbuto, rero dushishikariza aba bana biga mu bigo by'amashuri cyane cyane bari hagati y'imyaka 7 na 14 nk'uko wari bivuzwe, gutera ibiti mu mashuri yabo, tukabafasha kubona ibyo biti rimwe na rimwe by'imbuto, birabitera mu mashuri babikurikirane, bajya kurangiza amashuri bya biti, hari ikintu basize ku kigo, hari contribution basize ku kigo izafasha barumuna babo, nubwo bo basarya ku izo mbuto bateye, ako byibuze bajya kurangiza hari umusaruro ugaragara, hari umusanzu ufatika batanze ku mashuri yabo. Ariko tunabashishikariza ko bidakwiye kugarukira, ahubwo bakwiye kujya no mu ngo z'iwabo bakatera abambasaderi n'abambasadirise, bagakangurira ababyeyi babo nabo kujya batera ibiti by'imbuto. Turifuza ko buri muryango byibuze bakwiye kuba ufite igiti kimwe cyangwa bibiri by'imbuto, kugira ngo ku mafunguro yabo nk'uko bafite akarima k'igikoni bagiye n'aho bashobora gukura imbuto bashobora kuza gufata ku mafunguro yabo. Rero iyo porogaramu nayo irahari, iri mu mashuri, ntabwo iragera ku mashuri menshi, ariko ni porogaramu twifuza ko izagera ku mashuri menshi ashoboka, ndetse bikajya no muri komyuniti irenze amashuri asanzwe yigisha formal education.
Ngarutse gato kuri uyu mushinga wa One Egg a Day cyangwa se igi rimwe ku munsi ku mubyeyi, ngira ngo ugeze kuvuga ko muyitangiza hanini mwitaga yari igambiriye abantu barwaye indwara ya kanseri, niko bikimeze cyangwa se igira no ku bantu bose?
Irimo ibice bibiri, hari one egg shard every day na one egg per cancer patient every day. Kugeza ubu n'abo bantu dukorana, abana bato bari munsi y'imyaka 5 batangiye gufashwa imfashabere, birumvikana barengeje amezi 6 bari hagati y'amezi 6 n'imyaka 5, ariko noneho n'aba babyeyi baba bagaragaweho n'indwara ya kanseri, nuko navuze tubafasha kubona ibiryo tugamije cyane ko bahangana n'ingaruka ziva ku miti baba bari gufata ijyanye cyane cyane iyafekitinga imirire yabo. Rero impamvu kugeza ubu aribo bantu dukorana, ni uko abo dukorana cyangwa abafatanyabikorwa muri uwo mushinga aribo Akeoro Rwanda na Electa Foundation, ni icyo gifate cyangwa se nicyo gice cyane bibandaho. Akeoro ifatanya na RBC na Minisiteri y'Ubuzima mu gupima, ndavuga Electa Foundation ifatanya na RBC na Minisiteri y'Ubuzima mu gupima no gusuzuma abaturage bose, cyane cyane kanseri y'inkondo y'umura, batangiriye muri Gicumbi, ubu bari muri Rubavu, bahuye muri Karongi, bagenda basuzuma mu turere dutandukanye, kandi hari tageti y'uko izagera muri 2027 byibuze hejuru ya 90% by'abagore mu Rwanda baramaze gupima. Rero aho bavuye gupima akenshi niho dufatanya nabo kwita kuri ba babyeyi, noneho bamwe basanze bafite kanseri, nibwo babonye ko bafite kanseri ariko se birarangiye, tubafasha kugira ngo bwa buzima bafite hano tubafashe kugira ngo ya miti bari gufata yo guhita ibagiraho ingaruka zitanga nziza ku kijyanye n'imirire aho gusabafashe kugira ngo ubuzima bwabo ntibuhungabane cyane ngo bitewe n'uko barasanzemo kanseri, ahubwo bakomeze kubaho ubuzima busanzwe n'ubwo bwose baba bari gufatira imiti kandi bizeye ko n'iminsi yabo irushaho kwiyongera bitewe n'uko nabafasha kugira abagarukira ku kijyanye n'imirire gusa, ahubwo tunabafasha abantu benshi babonye ko barwaye indwara zimwe na rimwe bigoranye ko zizakira hari igihe bahita bitakaza icyizere. Rero mu gukorana na ba bavolontari dufite mu mirenge mu midugudu, gukorana n'abaforomo n'abaforomokazi bo ku masantre de sante, tubasha gusura mu barwayi mu buryo bukoraho tubahumuriza tubafasha nabo tubaha inyigisho ishobora kubafasha kugira ngo bagarure icyizere cy'ubuzima kandi banagire imyitwarire ibaganisha ku mirire myiza no mu gihe bari kurwana n'izo ngaruka zituruka ku miti barimo barafata.
Ibyo ari byo byose iyo ukora imishinga nk'iyi itandukanye kenshi usanga abantu bahura n'imbogamizi zitandukanye. Nk'imbogamizi z'ingenzi muhura nazo ni nk'izihe? Hanyuma mu gusoza unatubwire ese kuri mwebwe muramutse mufite ubushobozi icyo mwakwifuza kugeraho cyangwa se kugira ngo mwagure ibikorwa byanyu ni nk'iki?
Murakoze cyane. Kugeza ubu imbogamizi twatangiye ari nyinshi ariko zigenda zigabanuka nubwo hari izitavaho ngo zishire. Mbere twagiraga ikibazo cyo kujya muri komini tugasanga abantu ibintu turi kubabwira basa naho hari abadashaka kubyakira, hari abadashaka kubyumva no gucanirizwa bakoreka tugira muri kubabwira ari byo abakire ibintu by'amagi, amagi nayo aribwa n'abakire. Aba ngaba nifite ikibazo ngombere kugira ubuzima mu byo kugurira abana amagi. Iyo resistance ya bamwe mu baturage yabanje kutugora kandi n'ubu aho tugeze hari aho tugera n'ubundi bikatugora n'ubwo atari hose kuko bizimye ibintu bigenda bihinduka bitewe n'imbaraga zashyizwemo na Leta n'abandi bafatanyabikorwa bari gukora kuri iki kintu mu gihugu hose ubona ko hari ibintu bigenda bihinduka. Ariko n'imbogamizi nk'uko nababwiye turi umuryango watanzwe utaramu ryo kinini kiri kwiyubaka ku buryo nyine hari ibyo dushaka gukora ariko tukaba tudashobora kubikora bitewe n'uko tudafite umufatanyabikorwa ushobora kudufasha ari muri kapasiti bodingi na ibyo tudafite ubushobozi mu bijyanye na finansi. Ariko ibyo tugenda twiyubaka umunsi ku munsi kandi twizeye ko nabyo bizagenda bishira kandi ibyo tubonye bibyara umusaruro muri komuniti ufatika. Hanyuma warumbaje ngo icyo twifuza kugeraho ahazaza hacu, icya mbere ni ukubona nta mwana w'umunyarwanda wagwingiye. Izo ni zo nzozi dufite kandi twizeye ko tuzabigeraho dufatanyije na gahunda zitandukanye zihari. Ariko ikindi hari turifuza noneho no kugira ikintu gisa naho ari ihuriro ry'aba bantu twagiye dufasha. Uyu muntu wamufashije avuye mu mirire mibi agiye ashobora kwibonera igi. Turifuza noneho no kuzajya dufasha babangavu cyane baba barateye inda tukabumbira hamwe none mushinga twakozeho rimwe ariko tutabashije gukomeza bitewe n'uko nyine ya mbogamizi navuzeho haruguru yatugonze. Nk'uko babangavu bashobora gushyirwa hamwe bakigishwa umushinga runaka bakanahabwa kapito cyangwa se igishoro bakaba bashobora kugira umushinga bashobora kwitangiriza bagafasha uretse kubona ibijyanye n'imirire no kubona ibindi bibafasha mu burere bw'abana babo. Hanyuma isoza inyemere bavuge kuri gahunda yatangijwe na Leta y'u Rwanda na ikanitirizwe muri RDC na Minisiteri y'Ubuzima n'abandi bafatanyabikorwa itangurira Abanyarwanda kwitabira kubyara kwa muganga, kwipimisha inshuro 8 nk'uko biteganyijwe, kwipimisha gahunda zo kuboneza urubyaro, kwitabira gahunda zo kuboneza urubyaro, konsa umwana ukiri mutoya amezi 6 nta kindi kintu muvangiye, ikindi gukingiza umwana ingingo zose umwana indyo yuzuye, kwita ku isuku no kurwanya malariya. Hanyuma twinjire mu ngamba twese turwanye iki kintu kigendera mu bana.
Samuel Niyonzima umwe mu batangije Heza Initiative umuryango ugamije guteza imbere ubuzima bwiza bw'umwana n'umugore ndagushimiye cyane kubwa kanya wahaye ijwi rya America kugira ngo tuganire wakoze cyane Nshimire na engineer Cheni wadufashije mu buhanga bw'ibyuma Nadia Tahaniwe wegeranyije iki kiganiro muri studio ya Karindwi I Washington mwari kumwe nange Edirwema mbasezeho mbifuriza umunsi mwiza mugire amahoro n'amahirwe